That's right. You are listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond. My name is David Noyes. It's 3 o'clock here in the afternoon. On a Sunday, it's time for Ambiance Congo. Going to keep your hips moving on this program today. A little bit of a continuation from last edition. Keep your hips moving and your expectations high with some, I hope, good choices in Congolese music. Start off with something everybody will love. It's from the LP Zamo K off guitarist Papa Noel. We're going to hear the song called Mwana Keen, appropriate for starting the program off. Then we'll hear a request going out to Woodquatch in Texas. Wanted to hear something from the orchestra Super Boboto de Brazzaville. Stay tuned. Should you have requests or comments, the area code here is 804, the number 649-9737.
Tika ilibanda omona. Mono kose kini miye ngai na yo Zoto moko mama
Ika mwezilo kolo mono kose kini miye ngai na yo Zoto moko
Nibanga etuti ndeke chaku ose kini miye ngai na yo Seba ndeke
Ika mwezilo kolo mono kose kini miye ngai na yo Zoto moko
Dobwe kangi monga zamboto ose kini nye ngai na yo Misi amai mama
Ika mwezilo kolo mono kose kini nye ngai na yo Zoto moko
Ika mwezimo seka malu ose kini nye ngai na yo Zoto moko basi mama
Ika mwezilo kolo mono kose kini nye ngai na yo Zoto moko Tinga na nanie, oka binga na yudao, opesi ngai na nyokae, na komi mwane tikeo. Tinga na nanie, oka binga na yudao, opesi ngai na nyokae, na komi isoleo.
Misanga lelo soki na salima be
Oli misanga lelo soki na salima be
Libala nyoso bitumbe zanga kate odie
Libala nyoso matate zanga kate odie
Mugwa kimpese libanda basoso bako wela
Bako wela, bako wela
Mugwa kimpese libanda basoso bako wela
Bako wela, bako wela Kontiki ngai na nani
Mono kose kini nye ngai na yo Zoto moko mama
Nika mwezilo kolo mono kose kini nye ngai na yo Zoto moko
Ndokwe kangi monga zamboto we nini nye ngai na yo Misi amai mama
Nika mwezilo kolo mono kose kini nye ngai na yo Zoto moko
Libanga etuti neke chaku ose kini nye
Nika mwezilo kolo mono kose kini nye ngai na yo Zoto moko Kotiki ngai na nanie Oka binga na yudao Opesi ngai na nyokae Nako ni mwane tikeo Kotiki ngai na nanie yuda o
ayuda se
o pesi ngai na nyoka e
na kufa e
na komi sole o
Natalaka elilie, ya chérie n'a pas Natalaka elilie,
Nakabela yo bolingo na ngai, na pesa yo nyonso lingi, na pesa yo nini nono, ozalaka nécessaire na motema na nga, ozalaka nécessaire na motema na nga. Liboso yo kende nono tikelanga foto na yo chérie, na bomba foto mpona talaka e. Tia yango na moto ya mbeto na talaka elilie ya chéri nanga na talaka elilie elongi ya chéri na tikate epa nanga bolingo masinde tension ya lamo na kabela yo bolingo na ngai na pesa yo nyonso lingi na pesa yo nini nono ozalaka nécessaire na motema nanga ozalaka nécessaire na motema nanga.
Thank you.
All right, from the orchestra SBB Super Boboto de Brazzaville, going out to Wood Quatch, the song No No from their LP Orchestra SBB on the Music Club label. Before that, Papa Noel with his album Zom OK on the Rhythms and Music label. They heard the song called Moana Keen. Coming up, I got another request for you. This one going out to our friend Ronald listening in Rotterdam. He wanted to hear a cut from Franco and the OK Jazz from the LP, 6th of June 1956 to 6th of June 1980, 24 years of age of OK Jazz. Here is the song called Ion Droid.
Toki no kufa susi pona yo dia se tina nini na bomba o tina nini na bomba pena kabela moto segele o amina ngala kokoli sayo baide na moto nalila kayo dia o tina nini masala feti deso kile roto boyani elamba e bonga na zoka moninga polula o Bazala kana yole lombo kabwa na poninyo Eko mingala nangaba komikola na yona sima o Nalelio mama Basusu sekizo nisaba kolonga tena koka o Pema nangaya kana na bomba kate motema o Tika na bimisa nyoso polele neko mwasi Makanisi mingyo mama o
Tina nini na bomba pena kabela moto segeleo Amina ngana kokoli sayo baide na moto Nalila kayo odia ho Tina nini masala feti deso kile lato boyani Elamba eko ngana zonga moninga polula ho Basala kanda yole lombo kabwa na poninyo Eko mingala nangai bako mingola nga yona sima o Nalelio mama Basusu sekizo nisa bakolonga tena koka o Pima nangai akanda na bomba kate motema o Tika na bimisa nyoso polele deko mwasi Makanisi mingyo mama o Alome kona yo, alome la yo, motindo na tunaka yo nandako Bolingo bako misaka temo nandaka na miso Pesa moninga bolingo azaliko senga na janti Nalinga kayo odia o Oh, dia, sampai peri moto. Oh,
mama, banya mama boy ko kima, babwa kilongo, masuwe boy ko sema, ongoya, bameki bameli ndongo, batimi tambo, nibale zali kaka, lelo yodiye, bakalifika sonyo soya mabe, nanzoto nangai, nakipate o zero.
Balingito ko kanangana bango, sange bayanga na matoyo balingi bayini sangana bato bameka bale mbanga na mokilio balo baba fingana kipateo evo babo manga
oh dia oh sambe peli mako
tema oh
mama banyama baboy kokima
mama
babwa kilombo masuwe boy kosema
sheri nanga
oh koya Bameki bameli ndombo
Yeo
Batimi tambo Libale zali kaka Lelo yodie Bakalifika senyo soya mabe Azoto nangai Nakipate o zero
Bolingwe kosala kamoto nyoso
Kukika
Kukate kovanda na susio
Kukiko
Nuna pesa kamoto nyoso Kulutu na leki bazali bato Babi na tumo la kateo E anonangezo kisa kapotao Esu waka makasi ngoya
Oh dia,
oh.
Zambe peli moto
Tema rogo
oh, na mama, banyama baboiko kima
Mama
Babwa kilongo, masuwe boiko sema
Lema
Oh goya, bameki bameli topo
Yeah
Batimi tambo, libale zali kaka
Semi
Nelo yo die Bakalifika sanyo soya mabe Tantoto na ngai Nakipate o zero
Na beleli na bato bayo kakao
Reko
Baebi sangazuwe loko ninyo Ya nini batungisa mwana moto
Aya makoso
Na leleli mama fungola miso Boka buanyangana ese na nzambeo Soki na makasi bako kateo Nyevo babo manga
Oh dia,
oh
zame peli moto
tema.
Oh mama, banyama baboy kokima.
Jamais.
Babwa kilongo, masuwe boy kosema.
Mama.
Oh goya, bameki bameli ndombo.
Walo.
Batimi tambo, libale zali kaka.
Mama.
Lelo yo die, bakalifika sanyo soya mabe. Nanzoto nanga, nakipate o zero.
Bande koto pesa kanzoto kilo. Bolingi moto lingana motema o Kale na bolingwe loko pamba o
Waleko
Boka bwani na mwaso lingi atula o Soki oyoki azui mobali Yo wana o bandi bazua
Oh dia Zame peli moto
Mama
Oh mama Banyama baboiko kima
Tia rogo
na mbo Masuwe baiko sema
Motema
Oh goya Bameki bameli topo
Jamais
Batimi tambo Nibale zali kaka
Tema
Nelo yodie Bakalifika senyo soya mabe
Yoko hogo
Zoto nangai Nakipate o zero
Weka Bondine
Oh,
You're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM. My name is David Noyes. I'm here with you every other week, bringing you 2 hours of great music out of Central Africa, the great sound of Congolese music, both classic and new. I've been playing a lot of classics, got a couple requests in for you. That last one was a song from Tabule Rochereau and the Afrisa International from the LP Trope Se Trope on the Editions Kalawila label, a song called Na Luka. Before that, a request for Ronald in the Rotterdam. He wanted to hear Franco and the OK Jazz song, I Android. And I'll tell you what, I got to thank him for requesting that song. I had forgotten what a kick in the backside great song that was. And I had it blasted in here so loud that people were coming in from a meeting and saying, turn that down. Anyway, that was Franco and the OK Jazz, and then Tabule Rochereau and La Frisa International. WRIR is functioning properly because of a trade with Franz Cleaning Service. Franz Cleaning Service, established in 1991, offers a variety of services for your home or office, including one-time or routine cleanings, large or small jobs, windows, walls, kitchens, and baths. Franz Cleaning Service is bonded and insured. They work to be dependable, thorough, and competitive. For more information, call 804-598-5989. Coming up next, you know, I was playing that song from the album Tropes et Tropes from Tabule Rochereau, and I noticed that standing right behind Tabule's hand, which he has up on either side of his head, is Shala Mwana. And I was like, wow, what is she doing on the cover of a Tabule album? Well, you know, I went back to listen to see if I could hear her voice in there, and of course it's not there, but I was just like, whoa, she's right there on the cover of a Tabule album. So, anyway, we're going to play something from Shala Mwana now. We're going to play some new music. We're going to hear something from Shala Mwana's new CD called Sikila, featuring Meje Trent. On the We Do Music label, we're going to hear this song called, let's see if I can pronounce this right, Delestage. Then we'll hear something from Fali Ipupa. Stay tuned.
Mon cœur qui ne bat que pour toi, mon ange.
Nanyangwa tumbi yelanga ya l'amour. Et pas nakona kaba sentiment ya affection nanga. Motemeza ebendete eza mosumi. Maman Carole a guide. Nyangwa tumbi elanga l'amour et pas la konaka ba sentiment ya affection nanga motemeza libanga te bébé nete za mosunye ya
cher très cher na momo ya moto oh oh oh, oh. Yo moko banda kingo komiko luka kobomanga lisusu sene babo
Kala et comme y'a enseigné Jojo Mandiki. Est-ce que n'a causé à Pongi Alita Chamala? Est-ce que n'a Coca-Cola? Même toi, danger. Guiboko Polo, coup de ratakate. Kuna Namboka, souci, payoza Kinga. Batanelinga Maboko, Polili. Souci à Pessinga, c'est le grand petit. La qui a franchi. Elle est mouille, elle est non, 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 oui, mais mawa.
Rends-moi ton amour, qui faisait de moi la plus joyeuse. Ma joie est rigoureuse, la mode, bien la plus précieuse,
na etike mwana mama mwaenga na vibre eza te osayo oboma mwinde te Claude ya basantima Claude
mashala, mashala, mashala
mbinga mobali, mobali mbinga oh yes le mbinga d'or C'est Videnda.
Nazela Kosté qui s'en va dans le restaurant. Yokani Kana Kole Kamet Sauvage. Yokani Kana Kole Kakalamité. Kala Maboko Maye Tony Mapila. Kondi Mama Kanyo Kameza Kobo Maye. Messieurs Bominga. Nazela Kosté qui
Bitumba bolingo na nyako unde la ngai angelu ya kolongo la mana mokili nyoso na zwi kasi bolimi monga na zwi te abwa masenga ka izake bapesa ka ye izake nana sengi na nganu na bapesi nga moshoro na mo evolution na bamba na nakokwa kosa kama recevoir tika kando kia kota tisa loka meya futa tike na ye salela nga enzongo kasi pesa nga bolimo adadi
Bana qui sent Babona honorable Antoine Konda pour aller rabamou Adida qui est vrai Joe de sa kwinga mijeri kol
na movila ya bolimo chele abumisi ngai na komi kontu na basile maladi sangai ngai ya bolimo mama
flor de mosa evenement
kota yo zoki singa makila nde mai na miso e boy ne kota mana matame sali na motivation
DJ Frank, je t'aime
Après ma kino, je suis à maman de la tina vina Et comme il est vite, ma moïse est la pharaon Dans la deuxième, kaka de l'ombre, maman de cana Parce que ce moïse, on y sa bison, mais je suis ton Malino na radami, kaka de l'ifo na mona dali Mota boula falcon, mota boula herbis Idese moko kasi ba marke nega bola wango Ana bula yo bolimo marke nanga ya motema Ana bula lila na kibaba po yo kompazena Ba bebe baba bebe baba paro Olikila lila na kimupe po yo kompazena
Papa limi sama, sama mbote
Mbote ngeko, na yo kide
Ya solo,
na lendi Bolingwe kwa mi masengi Tira na kende nanga
Adi, kokene te montika nanga ye ye Nokila kuwa lokola Pontala nga ye na mobetu dadi Salanga siri dadi kishani Kokene te montika nanga ye ye Nokila kuwa lokola Pontala nga ye na mobetu papa Tiana dake papa
Diamant international, président Tchatchumbala. Moto aussi, mais c'est diamant, et pas pour la mina. Après, t'as mal à la simonie, mais moto aussi, mais c'est pour l'autre, t'as mal à couler, c'est le ciment, et le vide à pas qu'à ta maman, pas pour le
vin. Ah, c'est là,
ah, c'est la main.
T'as dit qu'il bernit, c'est là,
ah, c'est la main.
Maman Pichi, c'est là,
ah, c'est la main.
Satisfait,
c'est la main à mon dos.
Na ekuke
katanya zobeta
Kokoko fumola pote na inakoto Wabala baladona po ina ziazila Oba sheri zela
Ah zelamba
Oba momi zelamba
Ah zelamba
Washington e buti
Ah zelamba
Oh Clarisse Kunga
Ah zelamba
Koko Rubenga très nécessaire Colonel Nono Botens
L'amour Tamba Nadadi Kiverni Eza Kinshasa Tepe a parité Eza international Poesa La Belinga
Président Lili Lumande
Mais mi dama de
Sandra Angela
Angela Mba
Satisa
Mabesa ya mwana moto
Na evoke
Mbaka tanya zobeta
Okoko kumwala kote maina kota Swabala palado na boina galere O ma chéri de la
tela de la mba
O mama ye
Angela Mba
Samo Diane Libana, le Kimbernite, Yama de Moleka, PDG Pius et Mabilo, député élu.
Ah, Moli Monaye, Apetina Naye, Moli Waja de Lima Kwata, Apetina Naye, Kamati Yango, Apetina Tame, Tukaliwa Mamae, Tukaliwa Albert Kandolo.
Ali, nous sommes tous là dans la loi R, il y a trésor, loi, loi.
Jongo de la
ma Azelamba
Uya Willy Moucheni
Azelamba
Uya Mayola
Azelamba
Iki Jenny Nemo Kondia Mokalio
Azelamba
Eter Mome
Azelamba
Dabu Fatou Milko
Sanko
Chouchou Eradi
Azelamba Azelamba
Olivia Lama
Author and scholar of the mind, Jesse Prinz, will speak about how to find common good in a morally diverse world at the University of Richmond's Jepson Leadership Forum, January 27th at 7 p.m. in Jepson Alumni Center. Prinz will discuss striking examples of moral variation throughout history and the quest for finding ways to deal with moral absolutism. The forum is open to the public at no charge, but tickets are required and can be reserved online at maudlin.richmond.edu or by telephone at 804-289-8980. And, of course, should you have requests or comments, you can call me here, 804-649-9737. My name is David Noyes, and you are listening to Ambiance Congo on WRIRLP 97.3 FM. Richmond. We just heard from Fale Ipupa from his CD Arsenal de Belles Melodies. We heard the song called Traveling Love, and that's on the Oboe Music label. Before that, we heard from Shala Moana along with Meje Trent singing the song De l'Estage from the CD Sikila, one of the great CDs that came out last year. Shala Moana, real veteran singer, and her new protege is not so bad herself. So that's a highly recommended CD, Sikila from Meje Trent. And Fale Ipupa's CD is also worth looking into. I've come around to that one. I had a hard time with it when it first came out. I only liked Naokalese, one of my favorite songs on that. But I've since come around. I'm starting to really like that album. Okay, another album that came out last year, Werason and Wenge Maisonmère from the CD Temps Present My Yasika came out in two volumes with DVDs on the Duo d'Enfer label. Let's hear, I think it's Duplix singing this song from Werason and Wenge Maisonmère, the song called Les Représentantes. Then we'll hear something from Ferregola. Stay tuned.
Je sais que tu as envie de te triompher. Viens, on va danser ensemble. Et je sens au moins genre déplique Mayasika.
Kamwanite soto moninga na angola Nazole langa ye gulimu ye ye Lima kano kobo yangate omi Iske api melinga api melinga Kutubo bima na nalite Koshema Kambe bandela wakini kuma basi na nae Supase komi konike na kende wapi na nuka nani na landa nani Nanye
Ali,
Nali, 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 Nali,
Nali,
Pauline, Mama Albertine Diam. Yeah.